wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine. Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine. Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine.
Nike please, let's go. Mini at korapa kwenye mic, mina flow, wamadai ni soft. Kwenye mic kwako slow, nimekam kwa game, I'm the rapper you should know. Mina 4 stars kwenye rap, mini general, unorthodox, unorthodox. Mini rap, liberal, nikuja kwa game ilikuwa so literal. Amwezi jikompea man, juu mini feral.
Rap na blueprint, nafanya jizi ya feel jealous. I'm a real warrior, nikishika mic na lita turbulence. Kama rappers wanna flow, mido source. Mkingoja ni fall off, hakuna chance juu. Skills diverse, acho this life is reverse. Taka beef, kare yako tunayaka kwa has. Lyrically, I'm the modern day Nas. Say lyrically, I'm the modern day Nas.
Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine. Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine.
Just the other day nilikuwa mtu hivi hivi. Saizu akinicheka na ni red league so. I'm better than most red sun to a show. Uliza hata bro, ye ujua mini pro. Niko 5-sided kimziki mini pentagon. Na imba all stars na na shine kista. Itabidi hama rapa wa ande kutahadhari kabla pitwe na mkali ambaye ni mihatari.
Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine. Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine. Wameleta madai, wameleta madai, lakini bado na shine, bado na shine. Wamekam jidai, wala sema sifai, lakini bado na shine.